Mukwano kusaba, nkusaba. Mukwano kusaba, nkusaba, nkusaba. Rima kokaya, sema jondis. Nakula balumu nene mamaza. Eno nejusa akante veni recognize. Eno musa ino muti mayo de freezer. Rena kula ba mazimo wungu wabutuza. Kadwesike wakuba kansigala kumutima. Nakufolinga genjo gera gemazima. Wungu wange wabutwala no mutima. Orwebye bise byali byakanga stima. Naye mutima gwange nkusaba kumava. Kuba mambo minjaba kukuma kuma. Binebya wanu chansi ndaba byadala. Nafuna gumu nengusula sifunanga mulala. Naye mutima gwange nkusaba kumava. Kuba mambo minjaba kukuma kuma. Binebya wanu chansi ndaba byadala. Nafuna gumu nengusula sifunanga mulala. Naye mukwano wandiba de umazima. Ngofuna kafomu mutima guwonteka. Oba wachiri wandifunye yakakeka. Tutule mukwano tuchise mumateka. Kubanga love yo endeze. Ntamide nko era bangonze. Mukwano laba yonze mpenze. Yali omuntu mfuse chikola. Naye mutima gwange nkusaba kumava. Kuba mambo minjaba kukuma kuma. Binebya wanu chansi ndaba. Babyadala nafuna gumu nengusula sifunanga mulala. Naye mutima gwange nkusaba kumava. Kuba mambo minjaba kukuma kuma. Binebya wanu chansi ndaba byadala nafuna gumu nengusula sifunanga mulala. Mamaza, eno nejusa akante veni recognize. Eno musa ino mutima yo de freezer. Rena kula ba mazimo wungu wabutuza. Kubanga love yo endeze. Ntamide nko iraba ngonze. Mukwano laba yonze mpenze. Yali omuntu mfuse chikola. Naye mutima gwange nkusaba kumava. Kuba mambo minjaba kukuma kuma. Binebya wanu chansi ndaba byadala. Nafuna gumu nengusula sifunanga mulala. Naye mutima gwange nkusaba kumava. Kuba mambo minjaba kukuma kuma. Binebya wanu chansi ndaba byadala. Nafuna gumu nengusula sifunanga mulala.